Leo nitawakilisha, nasema leo lazima patachimbika, nasema leo nitawakilisha, leo lazima patachimbika, nasema leo nitawakilisha, leo lazima patachimbika.
I'm always on point, like a sniper, I'm spitting venom. You would think that I'm a viper, cause I started rapping, nigga, while you're rocking diapers. So my flow smooth, my tongue like a sandpaper. Got lines in my head, like a newspaper. Kusha blue got me higher than a skyscraper. Bad's a view, si Japan da hata chopper. No HBK, cash funny showstopper. No white, I'm way more doper. You can be the shit nigga with no tissue paper. So expect to keep it on the fuck with to and gape. Fimbo yangu ina chapa, mother shinda to your grandpa. Dog shibeleza utadhani mini Casper. No flute and a blow maze kama Pied Piper. Na uyu wife na mpatia iyo pipe. Yo.
Leo nitawakilisha, leo lazima patachimbika, nasema leo nitawakilisha, leo lazima patachimbika.
I make head spin like a hula hoop. She wanna lick lick that lollipop. I'm like baby don't stop. When you're done, jump right on top and drop that low like a low rider. You fucking with a dope ass rhymer. Keeping the chalala salama. Bigger DMD maze kidney in a hammer. Cannibal, mi ucheza na sharama. Na mark territory kwenye game kama mnyama. Yeah. Na mi kuwaka mnyama. Yeah, mi kuwaka mnyama.
Leo nitawakilisha, chimbika, nasema leo nitawakilisha, leo lazima pata chimbika.
Kawe ni bomba simini Hiroshima. Ina blinki bao maze atauliza chima. Kawe ni nare ka brigade na kuzima. Na kumwada kwa track alafu mina lasima. Neteremsha na maji ya uzima. Ule dem kama shamba mina lima. Yeah, ana ride kama bima. Nashika lighter alafu na zedi mzuka. Kama jagwa hizi boda tazivuka. Imkwanda lazima tutaishika. Mfuko zitafura kama haga ya sidika. Maze, haga ya sidika. Yeah, jina ni cash to the F. HYFR. Cause I'm an itch that they can't scratch. That's all my feelings wanna catch, nigga.